Yeah, yeah. Ben Paul goes B, goes B. Duke touches, touches. Kwenye bongo flavor game chat ndo nayo itaka fanya kusepa. It's my time, I know I got the boys, but right now I'm going to kill them. It's not time now my sifa mina ason but the pesa kila siku shida wakati tina flow za kuuza sipotezi mida makosa yasiendele kumfunza sitabaki pale pale kafananishwa na wale walio shindwa kwa kama sisi wakasonga mbele. Najua I'm in fire, I'm wezi gusa ena. So fake man, ukaja kujitosa. Najua I'm in fire, I'm wezi gusa ena. So fake man, ukaja kujitosa. Na watabaki kusubiri pembeni wataka wafiki hata round ya pili. Sivyo gopi vyao vitisho ati ya gombo wao wameyako kwa matambiko. Sivyo gopi vyao vitisho ati ya gombo wao wameyako.
Nenda sawagi baba, yapo sabo nakaba. Kino na wambie wenzako tayali nko hapa. Nakula dessert statana msosu nafwata. Stali hii unataka, koge kama unataka. I'm so hot kama mezali wa microwave. Nasko say nako stay, I can make you fade away.
Sipio kumpi vyao vitisho, ati ya gombo wa wame yako kwa matambiko. Sipio kumpi vyao vitisho, ati ya gombo wa
Najua I'm in fire, I'm wezi gusa ena. So fake man, ukaja kujitosa. Najua I'm in fire, I'm wezi gusa ena. So fake man, ukaja kujitosa.